madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ah xogayaha guud qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan waxa kale wafdiga ka mid ahaa wakiilka gaarka ee gudoomiyaha gudiga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Danjire Francisco Madeira iyo xubno ka socda midowga Yurub iyo urur goboleedka IGAD kulanka oo saacado badan qaatay waxa lagaga hadlay xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyadoo mas'uuliyiinta ka socota beesha caalamka ay uga mahadceliyeen madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam sida ay uga go'an tahay in doorashada dalka ku dhacdo hanaan wadar ogol ah isla markaana la dardargeliyo shaqooyinka u muhiimka ah dalka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo wakiilka gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswaan ayaa warbaahinta si wada jira ula hadlay
aad baan ugu faraxsanahay maanta inay la soo booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay African Union EU IGAD xaq ahaan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ku saabsanaa arrinta Soomaaliya meeshay marayso doorashooyinka amniga doorashooyinka horumarka iyo waddanka maanta xaaladiisu meeshay marayso in badanna waanu iskaga afgaranay in maanta xalka Soomaaliya ay tahay in la dedejiyo doorashada si looga gudbo caqabadaha taagan waxaan ka wada hadalay waxa ugu muhiimsan inay tahay in la ilaaliyo kootada dumarka oo ay muhiim tahay inay haweenku helaan xuquuqda ay leeyihiin waxaan aad uga wada hadalay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka National Security Council-ka mar walba uu isugu yimaado wadahadal laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo kolba xaaladdu meeshay marayso waanan isku daynaa inaan sii dedejinna hawshan horey loo qabano iyagana aada ugu mahadsan yihiin waanan rajaynayaa waqti dhow insha allahu inaan shirar badan oo kalena qabano howlaha faraha meel fiican oo maran aad dood mahadsan
Head of Mission in Somalia, Jamal Ahmed. This visit to Jubaland is one of several visits we are undertaking as AU, EU, IGAD, UN, visits that we are making to the federal member states following the recent National Consultative Council conference held by Somali leaders. That conference resulted in the 27 May communique outlining the way forward with parliamentary and presidential elections in Somalia. We have commended President Ahmed Islaam and the other leaders for their constructive spirit of compromise that led to the 27 May agreement. And we urge that this spirit be maintained throughout the electoral process. We discussed with President Ahmed the implementation of the 27 May communique as Somalia proceeds with the preparation for the holding of elections, including the formation of the electoral management committees, the electoral process in the Gedo region, the management of election security, and ensuring meaningful women's participation at every step. We urge all Somali leaders to honor the commitments that they made regarding the minimum 30% representation of women on the electoral committees and in holding seats in both the upper house and house of the people.
Wafdigan ka socda beesha caalamka ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa kulamada ay la qaateen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam kadib waxaa dib ay uga amba baxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo.